Mkitekwa sio komboe, amue macho, usitufate alafu badai musitu nacho. Kinacho sikuizi ni kikulacho, fagio la chuma linasafisha kunako. Ndimi mbile mfanyi kazi kwenye haso, papaso papaso, yu papa yetu sio yako. Umimi umimi peleka kwenu sio nako. Nachoka mimi baba yenu mnako, peleka kubato amtafteni buu nako. Nako tunako, tuko peke yetu karine hii, labda uchonge mgomba wako. DX kwa mtambo, fagio lifanya mambo. Safisha safisha, familia itaki mtoto wakambo. Bobli mfagia hapa studio kukai sawa. Mwaga dawa kabisa, wakaoge wakai sawa. Watoto wa Mungu maje baraka kama kawa.
Safisha kile kitu kwa kapa uchafu, kama enemies, kama frenemies. Safisha kile kitu kwa kapa uchafu, kama enemies, kama frenemies. Negativity, unyonyaji, uvivu, urogaji. Negativity, unyonyaji, uvivu, urogaji.
Tuko connected na network, tuko connected na earth, connected na cash, connected na the mass. Higher power, nguvu ya Mungu hapa fast. Mafagio tunafagia, first class. Gaza mirepu neza nita world bus. Industry ligo chafuka, ina ni discuss. Shit disgusting, nuka kama nya. Shinde ule clean up cool and when world class. German engineering, bra brass. Shut them block up kama una, chapu discuss. Imezo waku, diga note za juu. Alafu cheza low key. Tunasafisha njia karada OG. Msafara ni presidential, continental, potential.
I guarantee you, God say yes.
Safisha kile kitu kwa kapa uchafu, kama enemies, kama frenemies. Safisha kile kitu kwa kapa uchafu, kama enemies, kama frenemies. Negativity, unyonyaji, uvivu, urogaji. Negativity, unyonyaji, uvivu, urogaji.
Fagio so natelewa, fagio ni latuma. Matawa na masnitch, hakuna kudia uruma. Mbele kwa mbele, hakuna kurudi nyuma. End to end soldier, spidi kama ya duma. Ukifata protoko, utakwenda na sisi. Ukileta utoto, kutupata so rahisi. Tumesha fika pale, hatuna muda kubishana. Mchezo ni hatari, usilete za kujuana. Hatutaki mahater kwenye gang gang. Mambo ya nani ni mkali, usitulete. Tutakutana kwenye tour bus ama backstage. Tutajua kwamba nako tufuki mandez. Lick touches, futa kabisa vumbi. Hatutaki kuona tena hata kumikumbi. Tupa ashes ya tuendekezi tungi. Macho kwenye doo tunasaka tumasembe.
Safisha kile kitu kwa kapa uchafu, kama enemies, kama frenemies. Safisha kile kitu kwa kapa uchafu, kama enemies, kama frenemies. Negativity, unyonyaji, uvivu, urogaji. Negativity, unyonyaji, uvivu, urogaji.
Fuck you.